ushiye solo ekhaya umama wakhale busuku thina silala singadlanga izikhathulo zikhulu.